yande joxino wittodi emin taje capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder kibaruji men ni wi'e jaango julɗe layyani ñande arafa ɓe keɓay lawol jaaki hijjore alsalama en la en ɓe gaɗan sumayere mabɓe ko ñalawma goto noonni batu lawol tataɓere ko fijirdeji pirtol ɓalli ko larɗuɓe noon ni waɗama wuuro maraɗi on nanan ko hoorejo dental larɗuɓe leydi Niger haali yewtere men pindinol hannden yaran min doso min keɓa fama dow tubal noon ni laamu doso ko konankoɓe waɗante tokkomi onnan pirtol ha laagi nder kibaruji men. Kenga alkamisa ni député be leydi Niger ni jardirake e liliyol nonni leydi ko fedde wonduɓe andal nonni mangal be leydi Niger nonni sigili don do bi'en ni der radio suudu sawar leydi Niger assemblée nonni kan andini haala mu haala ko député be gadi fadde be gatta wote on nonni don do député be herme e chapande naw e jeneo kambe yordori e mun nonni be gadi wote on nonni ko liliyol ano kessol gol ko leydi ni gol be ni tabbintine nonni ko tugani dow mon kan woni daraja dima ko leydi kan winda nder tal kurdu noni ko liliyo leydi député be leydi Niger ni kenga be deki jungo dow tal kurdu noni gam be jardoro e lawol laamu noni ko tal kurdu batacceji leydi noni ko hokki lawol baylo liliyo noni leydi dun do ko wada kenga no wodi han bibbe leydi Niger kalube ano giibe mabbe noni ko kokki alamin washar nani ko be kali
kimi ilila leydi Niger ɗiɗu waɗi no wodi nafakka sanne gan ɗiyani o tubakoɓe kan en cuɓi gimolgol endam joni ko ɗum waylingol weltare mawne no koma elata kaw woni ɗum ekkintina janggoɓe gimolgol endam
pour les élèves
imtajo wallahi
kañani nami bawɗi ilila leydi Niger ngal enda e jimiɗi nami ndu kondan ɗi mbili kan sanne se tan jokka jette himɓe waɓɓe ɓen endan jonka noon ko tawi himɓe fu mbawa jimi ɗin sana ɗum yeehi ɗum wattoyde lekkoliji ɗi hinɗe ne jangi naadu konnane soogeji seno fiya luwe ɗon du fande himɓe leydi ne wawi cokkitade fa wawa bawɗe jimi illa leydi Niger ɗi anda
dolbore gadon ɗo igma
on a cherché le changement et on
min tafi bayle ɗe keɓama dow kondan jonkay ko hani woni harto jande lokkol ɗon hedde cuuɗi radio et télévision ji himɓe keɓa ekkitade ɗum no hanuno ɗum watta luwe soogeji gam do filla leydi ɗum halta
la patrie
nde lewru luya layya noonni jien ni lewru zulhijja noonni alsilame ɓe keɓay lawol jaaki hijjore ni ko kama lawol ɓe gaɗa sumayere mabɓe noonni gam ñalane arfa noonni ko gabbol arfa nani fama ko oustas mahamman moustapha modibbo mo conseil islamique de leydi Niger o wi rafika atta herno ɗum wontiri
yoma ashura ya les gens qui
ñalande enda himɓe hewɓe no sumode wonno jene layya o enda woɓɓe kay wi gam Allah e yettude Allah noon e dow jamaku ko keɗɗen dow heferɓe halaji goɗɗi konnan garowi wiide ke hunno ko laati nuna Allah sallallahu alayhi wa sallam o tawi yahude en wonɓe makka no sumo ɗum kanko nuna Allah sallallahu alayhi wa sallam lande ke nde ko yahude en wonɓe madina o wi ɗume saabi ko ɗon cuumo ñalande nde ɓe mbiɓe cuumata kona ñalande nde gam Allah e yettude Allah ko hokki annabi Moussa alayhi salam jamaku dow fir'aun ɗenno kanko nan Allah o wiɓe min ɗomi sumotone min ɓuuri on ɓattade annabi Moussa alayhi salam ko ɗum joni manda tumayere nde endan fa kanko nan Allah o wi ko Allah hewtinima mawri o sumoto jeetati on jeenayi on e sappo on fuu ɗum nene kay o hewtayi mawri muɗum sanan ɗo fuu enen ndu konen cumotono jeetati e jeenayi e sappo
layyaaaeeeeeme
deni lamɗo jaɓini julɗe layya no waɗete jeɗɗire warore noonni waɗi min jeehi toon doso gam min paama no fi baali ɗin wontiri nder wuuro doso gam famugo no ceede majje wontiri nani fama ka mun kayla zakari connowo baali noon nder wuuro doso nani ko hokki yadimi rafika attaher
ɗo
goɗɗi nder laddeji kam min jata min cooda baali ɗi ano karji bangu en e luumo mokko e luumoji gon toon min koƴoy taɗi min gadda doso min conna baal no goodi ɗiɗi caadi talkat gala bawɗe ko sotta ɗi min coodana ɗi e caada min tampi fadde min gaddata ɗi doso himɓe gala ceede ko sotta ɗi ceede pamari ɗin kan woni ujune sappo ɗiɗi minen goodi ba baalu ujunaji lasoji ɗiɗi he ɗiɗi gam rafi ceede wakkatiji gon nder ñalowma min connata ba gootu min telloto noon ndeni min keɓay coggu say min jarat trowaku min tefa coggu amma min kay illa lewru layya darake baali jeetini connumi ndeni min connayi min jaranɗi wuuro min kaɓɓowa min dooma wakkatiji gon kadi
a fuyen gon kambo siɗu ɓa ribi bon
gam mbiyen ni hano juɗɗol layyari noon ni ñande julɗe nder gallu ñamey hano hitane hikka de ni ko wattani hano tonuji ledde nonni ujina chapan e joy e nay kan himbe nawtorto nonni ka woni ko horejo nabi SGF de itobe ledde wi gam buytira hano gollidol e ledde na dulbe finata wa nonni sukabe ummato deranibe fi ladde e jaay nonno woni no yamira himbe nonni nawtoro e julbe jaman nonni nani famaka ma fama ka mamman sayni SG o fantini jadimi Moktar Hamadou
on n'a pas la disponibilité
en gala ledde ko wawi hejande en fa keben nawtor den der galluni yemende enda se hojama le nyalande wore ko julleydu enda galluni yemende nawtor ta kona ledde tonuji ujunaji chapande jo e nay to hande ne kay to de itete to hor mudum hebata ko sabu Allah e rafinde nago non ton dun sabi min kaldi e campagne kawjido ittugol julbe leydi himbe keba julbe ngadde ko heji julbe den du kondani min kisege no kusapo jeto hante de chotama le galluni yemende enda sabu julbe ko itete ledde dun enda kanka e no bonna ledde jatnum sabu sey mbula tonu ji ledde jeddi de ko keba ton yulbe goto nene de do yulbe itete ledde du kanka hebanno lekko kuba dum se jaawi njuppa yulbe da hadde mun don enda sa kuru wodundu kilo chapan nay do enda ton takenana
budi ke vandi a 2500
hande subanni batu ko rewbe gondube campagne ju ko e mabbe tewtoru ko be gadana non ni der centre culturel américain non de nyame timmi ko inditira sharaka tank non ni hitane hikka rewbe keme jeddo e chapande nayo e nayo be region ni jetedi kambe nati der tewtoru du non ni be bindi inde mabbe de herme e joyi kambe en koja non ni be beydena andal der gallu nyame e hantorde ni rewbe jetato kambe en tefidi hano bi enni ardaki noni region mamaradi kan hebi barjari anani nani ko kebudo barjari din Aishatu Saini o fantini jadi min Fatima Lanyaru
so fe in dum fuditti wadude cibaaki gon kasen do portable non dum wadanta neddo cande se kandu jabo do portable on enda illa ko be gadani men cande de enda giummi min de no fay hebude bar jardi enda gam be men gadidi tewteur dum en fu imi heccibe aran der ni ko ke um bar jari der tewteur dum enda neddo watta der berne mudum kono hebanno kasen neddo tittinkino do majjun to funo heban dum
de la terre vraiment tu vas arriver
himbe wuro bi en ni zongon hammadoni der commune mo koleram département miria no tawa der sadarma mawdo ko rafi diyam labdan ko wadatani dubi ni ko himbe wuro gonni diyam undu kambe nawtorto kando deni dungunati ullidin no kewa diyam hanu kambu nonni nani pantinol gol jo wuro rufai sani wuro gonno jo wuro wuro gon rufai sani o fantini jadi min ali keita e chelalol
no bulli non tawadi don illo ko boyi seni dungu fuddi ko juwole fuddi tobude kanje ilata ngartana tude der majji ufude din feira wanin di ufake mi halani mer on jam demo o faabo min fadde idun uta bulli din dey fa handen fi on hebana ka mosola cuudi din dufirtana ndiyele mudum farwurterde gallure den tay bulli indo tawa kena toylorde ndiyam din tokkirta dun sabi bin ufake majji hitane nodda galdan woni dum faabomi fende min gadan take forage uji ndiyam dum fiita no min dabare no min ba heburde ndiyam jarteda
hitane fu deni dungu nati rafi pamral no nata hakkune durobe kan hede mobe noni do jawdi hawtani de leydi jinjimi don do wadda haddu hakkune mabbe fa wakati jugo yonkiji itte noni mabbi enni mamman haruna gondudo nyenyal do laabi kisnoji himbe fitinaji noni umo watta dane yago e horobe be dunna yewtereji pindinol yago e bangigi diddinani fama ka hokki mayna abdullahi
abunde shahi
arko darta lural ko tawa chaka remobe e durobe hunna non ko hoca hakkillo himbe senne gande en dari sadormaji di endan no tawa der departement en gingimi ko waddata dum du kawoni de durobe endan gala fudo ko kadabaji mube de en dari neddo de yahi rartoide fudo de heba ko se so o der gese to fudo ko enda wodi neddo du no hani munyude fa jombe gese den endan timmina golle gese mube fu amma illa jombe gese timmina e golle mube be jofata dabaji di nyanda nafakaji gese den endan fu den dari du irsa dormaji di endan no tawano kuje fu kase ir gacce de endan no jare yeso mawbe kambe kani fadde dungu jippade be gada yilar firtude ko e remobe e durobe do majji kase dum holla be laabi di dum ittani dabaji tokka to dum jabu awde do majji
kakku yirra ku shibka a wannan wuri
der wuro marade ni jeddide wittide ni battu lawal tattabere wadama ko battu pirtol baldino ni ko himbe lardube non ni ko kollol bawal hankada tewtoru ko kollol bawal gadangal non ni gallu nyame kan wari aran non ni denko zender tilabiri wari tattabo non ni yakuba abdu horejo dental lardube leddi niger hokki karimu hasmi guruza fama
kollo championnat national
wadi tewteru fijoji chonyinol balli ko lardube der kappa kula leddi niger fu fijoji di endan gadiri noyidira regioniji fudu gari tewteru du enda nangude illa nyamay fayaade difa har fijoji fere fereji noodi doggu daddo dira ko metariji hemre noodi du pittol junna noodi du paddol bodde janni ko worbe e rewbe nyamay ka hebino kure yeso zender ka hebino kure dida bere tilaber du hebino kure tatabere noodi rewbe der tewteru doggu daddo dira du enda noodi du fahanne rewbe der tewteru paddol jandi di enda
yewtere men pindino ni laamu leydi doso ni no tawra e tubal finatawa huune non ko finatawa laamu doso non ni ko wodi sembe sanne dun do fiyata kenani nyalane mawne nani tarik tubal mo hasan hinsa baro bi en ni konseeno mo baade la morde doso nani ko fantini jaadimi zainabu abdu
ko dun woni maana tubal e hore mudum
tubal wodey yi koytara
tubangal jitongal ni laamido on jeydum kambe konon koobe ami illunde en konon koobe gal fiyante wona hunde ko wurtinte saato fu non ngal wodana manaji joyi arande fu ingal fiyane de laamido no melle maamayi julde laye e julde suuma yere kambe seni wullandu wattama hano konno yidi warde en non
ya karbore mar
laabi joyi biida tubal fiyete yalla fu piide godde fiyete nanu seedi
karen follan kano
piide gote deni tubangal wadante ganno kuje tati won ko de gatte go fu de piongal on wurtiningal o huccatana funange o fiya labi tati so birde labi tati hore hudo labi tati to ni tubangal firete amma de ingal fiye mabujo goto hani tawede dom dengal fiyama labi tati din non ono toto noddude horebe mem cagal mabujo on dun yejito wide nimbe ko tubangal wona iri bawdi iri hem fu non gam kulle kewde no tawa nder majjum ko min mi wala lawol halante on dum sai lamid on tan wawta filli do majjum
gondo fondamaaji
tubangal ne fu gotangal ni non na laamu fu e ko mun non
dabon kono
nde lamido mayi kono yida mellede to fu no warda e tubal mun non den kay illa lamido mayi no tubangal no firtetano labi wattete buru magal cerke nde lamido kesa on mello ama den non kando wadata tubal mun kesal nde tubangal no tire nay didi non nagge baleye e nagge wade hano di kirsetano nguru nagge wade ngen kan wadirte nguru pitengu ngun nguru nagge balengen wad dire boggitir tede din
kanga tewda
fahan tubangal endan no fiye der doso dona
bifo bi
fay jango tubangal no fine to amin seni jarma nga ko no hedditi ko lamid amin na tawa amma der labi joydi limtam mi on di woni ko tubangal fiyete
amma fondo guadin gani ko tubalo ka
la bandirabe wonbe ne kettini habaruji e fulfulde do woni min dernata on habaruji din amma jabbito don habaruji e dengal hausan kore ko asubana shina yottinta ngada habaruji din fu no wodi batu joda kale monafisa adamu sirfo yottinta ngada mundo bi enni habaruji ko studio kalangu sigilamu onon bawa kettini bi enni yewtere pindinon non do tati didi joy nonni kirtento jam hirti
studio kalangu
yande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggutin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wadde der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger